Ezinsukwini ezedlula futhi ngiyabonga kulowo owenza lo mzamo wokungiculela uma ngifika udadewethu enji nodadewethu Getty inkosi babusise. Uma ngizwa lokho kubuyisa izinkumbulo zakudala ngaphambi nje kokusuka eTabernakele sasinemvuselelo enkulu yobusika bonke yokushumayela ngencwadi yesambulo senkosi uJesu. Futhi ngicishe impela njalo ngesonto ebusuku babecula iculo bambelela njalo ngiyabonga dadewethu Getty futhi ngijabula ngempela ukuthi basiculele lona futhi kulobu busuku. Udadewethu enje ubesho ukuthi ubethe ukusha izi kancanyana nje awu ungazizwa unesizungu nginjalo nami. Kodwa kulokhu kusa emva kokwenza abantu bahlupheke yonke inkonzo cishe yamahora amabili nohafu lolo bekungolunye lohlobo lwami oluncinyane kakhulu ngakho ngiphumele phandle ngenkathi kumanzana emhlabathini futhi kusobala yileyo ndlela engithola ngayo. Kodwa nje ngiyalithanda izwi futhi ikakhulukazi isibusiso sikamoya ongcwele nezwi futhi uma ebusisa futhi esiza nje impela angiyitholi indawo yokuthi ngiyeke ngakho niyazi ukuthi kunjani. Manje mhlawumbe kungabi kude kangako kulobusuku engifisa ukukhuluma ngenxa yokuthi ukusha izwi kancane kodwa ngithembele kuNkulunkulu ukuba sithole isibusiso sethu nangosizo lwakhe lokomoya esikudinga ngempela ezimpilweni zethu. Futhi manje njengoba umfowethu Neville ememezele nohlelo lwakhe ohlelweni lwakhe njalo futhi ngifisa sengathi wonke umlaleli angalulalela lolo hlelo. Manje akangitsheli ukuthi ngikusho lokhu kodwa angikaze ngibusiseke kangaka ekulaleleni uhlelo njengoba ngabusiseka ngomgqibelo odlule bangaki abawuzwa lowo mlayezo na wawubuciko. WLRP ngelesishiyagalolunye ngqo lize ligamanqe elesishiyagalolunye njalo ngomgqibelo ekuseni abakwaNeville abacula ngabathathu. Futhi ngangikhuluma nomfowethu oqophayo umfowethu Leo osekamelweni futhi lamthatha kakhulu ngangokuthi akazange wathi awusho ubani lomshumayeli uvule umsakazo. Nomfowethu Jean noma abanye babo bathi umfowethu Neville yisikhathi sakhe lezi futhi kwakuyisimangaliso ngempela kungesikho lokho kuphela kodwa bonke. Ngizonitshela isizathu sokuba ngithande ukuzwa umfowethu Neville ekhuluma hayi kakhulu ngoba ungumshumayeli okahle kodwa ngoba ngiyazi uyakuphila akushumayelayo futhi ngingaqoka ukuthi ungiphilele intshumayelo kunoma ungishumayeze yona iyoba ngesebenza kakhulu. Futhi manje ngimemezile imemezelile kumenyezelwe ukuthi ngizokhuluma ngokuthi kulobusuku imizuzwane embalwa ngokuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe futhi kulokhu kusa bengikhuluma ngokuthi ukuzifanisa nobuKristu. Futhi manje inkosi ayenezele izibusiso zayo manje sisafunda izwi layo futhi ngifuna ukufunda ezindaweni eziningana embhalweni okungenani ezintathu kumbe mhlawumbe ngicaphune eminye futhi ngoba yizwi esikhuluma ngalo. Encwadini yokugcina yeBhayibheli incwadi yesambulo emva kokuba iBhayibheli eliphelele seliphelile nanku umlayezo owawuya ebandleni esahlukweni samashumi amabili nambili sesambulo futhi siqale ngevesi leshumi nesikhombisa. Umoya womlobokazi bathi woza nomileyo makathi woza nozwayo makathi woza nowomileyo makeze othandayo makathabathe okwamanzi okuphila ngesihle. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi. Kume khona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kulencwadi. Futhi uma ekhona osusa utho ku-amazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe encwadini yokuphila nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe encwadini. Ofakaza ngalezi zinto uthi, yebo ngiyeza masinyane, amen. Yebo woza Nkosi Jesu, musa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke, amen. Futhi bese kuba ngale kuJohane ongcwele, isahluko seshumi nambili sikaJohane ongcwele, futhi siqale ngevesi lamashumi amathathu nesishiyagalolunye.
Could not believe because Isaiah said again.
Ngalokho babe ngekholwe ngokuba uIsaiah washo futhi ukuthi ubuphuthekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphilise. Futhi bese kuba kuMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nane nasevesini lamashumi amathathu nanhlanu uJesu ekhuluma. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze neze adlula. NgokwaseGalathiya kuqala elesishiyagalombili, noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini elishumayeza elinye ivangeli eliphambene nalelo enilemukele, gabe kini ngoqalekisiweyo. Manje sikhothamisa amakhanda ethu okwesikhashana nje okwezwi lomkhuleko. Nkulunkulu wethu, siza kuwe egameni lendodana yakho ethandekayo esiyale kuba size ithi, celani kubaba noma yini egameni lami ngiyolwenza.
So we come in Jesus' name to first repent of our own.
Ngakho siyeza egameni lika Jesu ukuba uqala siphenduke esonweni sethu uqobo nasephutheni lethu, nokucela wena ukuba usihlanze kubo bonke ububi bethu, nokuhlanze ukucabanga kwethu ukuthi sizocabanga ngezinto ezifanele neziqondene nombuso kaNkulunkulu. Futhi kwangathi imicabango yethu ingaba kulo busuku sentweni ezokwenza ngcono umbuso kaNkulunkulu, futhi yenze ngcono abantu abasembusweni. Futhi kwangathi izinhliziyo zethu zingahlanzwa kuzo zonke izinto ezingcolileyo, sifisa uhamba sime ngqo phambi kwakho nezandla ezihlanzekileyo nenhliziyo emhlophe, futhi uNkulunkulu yedwa ongenza lokhu. Futhi siyakhuleka Baba ukuba uhlanze izandla zethu nokuthi uhlambulule izinhliziyo zethu, sigeze emanzini okwehlukanisa ezintweni zezwe ngezwi. Futhi kwangathi ngezwi wena othe ngihlanzekile ngezwi, sikhulekela ukuthi izwi lizohlolisisa ngokujulile kuzo zonke izinhliziyo zethu kulo busuku, futhi lizosihlanza kunoma yikuphi kungakholwa, ukuthi kwangathi inhliziyo yethu ingahlunyelelwa kumoya ongcwele. Futhi kwangathi angaletha kithi kulo busuku lezo zinto ezizoba usizo embusweni kaNkulunkulu. Siza labo Nkosi ababuthakathaka endleleni benokuthi bethola ubunzima ekukholweni yizwi. Futhi uNkulunkulu, ngaleli hora limnyama nelinokukhohlisa esiphila kulo, futhi njengoba sibuka ngaphambili ebucayini bezwe, sibona ubumnyama kuphela ngaphambili. Futhi wena uthe, bhekani phezulu uma lezi zinto seziqala ukwenzeka, ngokuba ukuhlengwa kwethu sekuyasondela.
And
futhi kwangathi singayalwa kulobusuku nangomoya ongcwele ukuba sikuthathe lokhu kuye enhliziyweni ukuba sibheke phezulu ebusweni bukaNkulunkulu wasezulwini othembise ukuhlengwa kwethu ngalesi sikhathi nanjengoJohane esiqhingini wakhuleka yebo woza Nkosi Jesu futhi sikhulekela ukuthi uzosipha lezi zinto kulobusuku futhi uphilise bonke labo abagulayo nabahluphekile futhi ududuze abangcwele ubizele izoni ekuphendukeni futhi usihlumelelise sonke ukuba sikwazi ukuhamba sisuka lapha sizibophe zaqina izikhali ezigcwele zikaNkulunkulu ukuba siye phambili njengamabutho alungele impi elele ngaphambili manje njengoba sibuthene kulobusuku ngamunye emkhulekweni nefulegi phezu kwethu inkanyezi yokusa ihola indlela nesixuku esikhulu sesitha sikanekisile naso nomkhulu ocela inselelo uyaphuma futhi aqhoshe esho ukuthi lezi zinsuku zezimangaliso selwedlule kodwa uNkulunkulu sivusele uDavide iqhawe ocela inselelo futhi kwangathi lowo moya ungahlala kuyo yonke inhliziyo kakhulu ngokuba sikucela egameni likaKristu amen.
In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's
ekusondeleni kulendaba ebaluleke kakhulu futhi ayiqondisiwe kunoma inkolo kanoma ubani noma ukucasula noma ukuthikameza noma ukwenza isitha kuphela iqonde ukubuthana nokuhlanganiswa kwabantu bakaNkulunkulu ndawonye.
The reason that I have chosen to speak this
nesizathu esenze ngikhethe ukukhuluma lokhu eTabernacle lobusuku yini inxa yesimo sesikhathi esiphila kuso.
I believe that we are at the
ngikholwa ukuthi sise sekuqaleni kwento ethize izwe lonke liqondayo ukuthi izokwenzeka. Akekho obonakala ebeka umunwe wabo nje phezu kwakho, kodwa nokho siyazi ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Akusikho lapha kuphela, usezindaweni zonke. Futhi ngicabanga ukuthi bekuzofanelana kakhulu kulobusuku uma besingathatha ilesi sikhathi abantu besabuthene ndawonye ukukhuluma ngento ezoba semqoka ngokubaluleke kakhulu ukusenza sibe ngcono ukusibangela ukuba siqonde nokusihlomisa ngokuqonda okungcono kukaKristu nokwevangeli nesikhathi esiphila kuso. Manje ukuqala nje ngifisa ukusho lokho ukuthi esikhathini esingeside sedlule ngangise college lamaluthela nabazalwane baseluthela bathi kimi emva kokuba sebengibhalele incwadi ukugxeka okunesankahlu ngempela inhloko futhi ikhuluma futhi ingitshela izinto ukuthi ngangisanusi neziningi izinto ezimbi okungukuthi ngempela abakwazanga ukukufakazela ngoba ngathi udeveli angephilise. Manje uma udeveli engaphilisa ungumdali futhi umdali munye kuphela futhi lo nguNkulunkulu udeveli angeke adale. Udeveli asuye osezindaweni zonke angaba sendaweni eyodwa kuphela ngesikhathi sodwa. Amademoni akhe akhona ezindaweni zonke kodwa uNkulunkulu ungose ezindaweni zonke. Udeveli angaba khona kuphela endaweni eyodwa. uNkulunkulu ungumnini mandla. Udeveli unamandla anqunyelwe okungukuthi inqobo nje uma engaphosa phakathi ukukhohlisa kwakhe futhi into kuphela anayo ngokomthetho ngokuba akubuyisele othulini lomhlabathi ileyo nto kuphela anayo futhi lokho noma kunjalo futhi nesibusiso sikaNkulunkulu isithembiso sikaNkulunkulu esokuvuka ngakho uNkulunkulu nguyena kuphela umdali futhi uNkulunkulu nguye yedwa ongakha amangamuzana okuphila namangamazana okuphila ngokudaliweyo nokudaliweyo ufika ngoNkulunkulu kuphela ngakho uNkulunkulu nguye yedwa ongumphilisi futhi akukho okunye ukuphilisa ngaphandle kokuphilisa ngokaNkulunkulu sinodokotela abadumileyo abangaliqondisa ithambo kodwa uNkulunkulu uyaphilisa sinodokotela abangawukapuluta upopopo noma basuse isimilela okuyinto kuphela efanele ukuthi yenziwe kodwa ubani owenza ukuphilisa na nguNkulunkulu owenza ukuphilisa ngokuba nguyena kuphela ongumdali manje futhi wathi uthinike ngathi iluthela na ucabanga ukuthi usithatha njengamaKristu na ngathi kakhulu impela ngathi umbuso kaNkulunkulu ubunjengomuntu owatshala umbila ensimini futhi ekuseni waphuma futhi wabuka futhi nakho kwakukhona imicu emibili emincane eqhumayo eqaleni kwento sahlobo nomlimi wathi awubheke insimi yami yombila Manje ngabe wayenawo umbila na sekungashiyo wayenawo kodwa awukabi sesikhwetshini manje kunjengokuthi nje uma ngikunike ungicela isihlahla somoki futhi ngakunika uhlamvu lweoki sekungashiyo unesihlahla somoki ngoba isihlahla somoki sisohlamveni lomoki futhi manje ke ohlamveni lombila unawo umbila kodwa nokho sekungashiyo nje ukuthi ukhona unenhlamba manje umlimi wathi awubheke indima yami yombila awumuhle yini na umbila wami wawubiza ngombila nokho ubuse sekuhlumeni emva kwesikhashana lolo hlanga lombila lwakhula lwaze lwaba intshakaza intshakaza yilapho kuvela khona impova noma impova iwa ivela entshakazeni okubangela ukuzaleka kombila ukuzalanisa phakathi kwesilisa nesifazana Manje uma ke intshakaza ibingabuka emuva bese ithi ekhasini manje angihlanganise lutho nawe awukho ngisho nasemfanekisweni mina ngiyinto ehlukile ngintshakaza yimina engaziwayo awunalutho ongakwenza kuwona kodwa nokho ngaphandle kwekhasi umbila ungeke uveze impova ngoba intshakaza iqathakela ekhasini futhi yilapho isikhwebu sivela khona nokuphila okufanayo obuse sekhasini usentshakazeni futhi emva kwesikhashana kuvela isikhwebu nesikhwebu siyavela inhlamvu futhi manje ke inhlamvu ithi entshakazeni angihlanganise lutho nawe awukho ngisho nasemfanekisweni kodwa ukuba bekungenganxa yentshakaza bekungeke kube bikhonhlamvu ngakho into yile ngokuthi uhlanga oluncane kwakuyimvuselelo yamaluthela nentshakaza kwakuyimvuselelo yamamethodist nesikhwebu yile mvuselelo Kodwa konke kanye kanye umoya ofanayo ukuphila okufanayo okwakusohlangene olincane lombila kwase kuqaleni ukuphila okufanayo okusenhlambini manje into kuphela amapentecostal ngiqonde amapentecostal angempela hayi le ebizwa kanjalo kodwa umlayezo wangempela wamapentecostal awulutho kuphela ungokubuyiselwa kwento efanayo eyangena emhlabathini ebithwelwe yedlula kwiluthela imethodist ibaptist ipresbyterian yabo manje isifika nje esikhwetshini futhi manje njengoba ngekuzonda kabi ukwenza lesi statement bekukhona isikhunta esimila kuwo futhi nina balimi niyazi ukuthi yini leyo kuyinto elingisa isikhwebu manje yilokho esifuna ukusika kukho kulobusuku ngoba uma ungasisusi embileni wakho sizobangela ukuba yonke indima ibe yimbi
that is one
Ngakho leyo into eyodwa engifisa ukuyicacisa ukuthi abantu bamabandla amahlelo onke njengoba enyuke edlula ezikhathini ezinkulu ubuvuthwa. Futhi manje ibandla lisembewini futhi lifanele liveze into efanayo eyangena emhlabathini. Ngakho ibandla nje eselivuthwe ngokugcwele esiphila kulo. Nengxenye eyodwa ingeke yathi kanje kwenye ingxenye ngokuba zaphila kahle ngosuku lwazo futhi zaziyindima yombila ebusweni bukaNkulunkulu. Ngakho asifisi ukubukela phansi noma ubani.
But there has been some teachings today, especially on famous.
Kodwa kukhona ezinye ezifundiso namhlanje ikakhulukazi ekusakazeni okuduma emhlabeni wonke obekubukela phansi izwi kaNkulunkulu futhi kusho ukuthi uNkulunkulu wakhe ebandleni futhi hayi ezwini. Ngizwe omunye wothisha abadumele ekuhlweni okumbalo kwedlule wathi, walithathaphi iBhayibheli lakho na? Ngithatha ngokuthi wawungumNkulunkulu ethatha umcabango wokunilobela iBhayibheli phezulu ezulwini futhi unikeza izingelosi ezithile ezincane futhi ziyehla ngamaphasiji ezulu zase zilinika nina bani. Wayesesho ukuthi akekho owayengaphila ngokufundisa kweBhayibheli futhi lalingenabo ngempela ubufakazi beqiniso futhi bazisho ukuthi bangukuqala kokuqala kwebandla. Manje labo bantu manje osonta kulelo bandla bangabe silise besifazane njengathi futhi bayathanda futhi bayadla futhi bayaphuza futhi ngabe ikhona indlela yokukumisa na? Ayikho uma iBhayibheli lithi kuzoba ngalendlela futhi liqinisile. Kodwa kunikhuthaza engifuna ukuzenza ngicace kahle futhi kube sobala awu ngikholwa ukuthi leli ngeli kaNkulunkulu eligcwele elingelakuphosisa izwe limsulwa okungenezelwe lutho noma kususwe kulo liwuhlelo lukaNkulunkulu oluphelele lwebandla lakhe. Akukho sisekelo omunye umuntu angasakha kodwa yileso sesivele sibekiwe. Niyakubona na? Yingakho ngikholelwa ekungaphosisini kwezwi likaNkulunkulu. Ngathi komunye walabo bantu, kuphi lapho enathi leli iBhayibheli laliyilo ibandla lenu na? Ibandla lenu laloba leli iBhayibheli na? Yebo, abangcwele bakithi baloba iBhayibheli. Ngathi pho kungani lithathwe kanje ukuthi nehliwe kakhulu namhlanje kuleli iBhayibheli na? Awu wathi uyabo, lawo madoda ayephila komunye unyaka, thina siphila komunye unyaka. Kodwa ngathi uNkulunkulu wayephila kuwo wonke unyaka, neBhayibheli uma liphefumulelwe linguNkulunkulu ongenakuphosisa owaloba iBhayibheli futhi washo ezwini lakhe ukuthi kodlula amazulu nomhlaba kodwa amazwi akhe awafanele neze edlule. Manje kucishe kushaqisa impela kumuntu ongakaze acabanga ngokubona lezi zinto zisondela. Kodwa ukuba kuphela benazi kuphela ungugcwaliseka kombhalo. Njengoba ngikuzonda kabi ngempela ukusho lokhu eMelika nemifekethiso yethu nezinto esinazo kulokhu okubizwa ngeminyakazo yezenkolo namhlanje, kungesikho ukubehlisa isithunzi abantu bakaNkulunkulu bakhe kuwo. Kodwa ngifisa ukusho lokhu ukuthi kufike eMelika esusile futhi yaqhela bobabili iKatolika neProtestane ekufundiseni kwezwi futhi bazithathele inqubo. Nale nqubo inqubo yokuhlakanipha eveza ubuhle obukhangayo esikhundleni sezwi. Nabantu baseMelika bathathwa ubuhle obukhangayo. Abantu baseMelika sekube indawo yokuthi kukhonzwe onkulunkulukazi. Nginokubahlonipha ngokujule kunakho konke nokuphakeme kunakho konke abesifazane. Umama wami ungomunye nomkami futhi nginamadodakazi amancane nowesifazane ogcina indawo yakhe futhi eyinenekazi. Ayikho enye into eyigugu kakhulu ngaphandle kwensindiso esizweni sakithi kunowesifazane wangempela. Kodwa uma sekuza endaweni kuba kukhonzwe owesifazane, khona-ke niphumile eplanini yeBhayibheli. Akukho plani eBhayibhelini yokuba kukhonzwe noma yimuphi owesifazane, uMariya noma uSisiliya ongcwele. Akukho nelilodwa ichashaza lombhalo wakho futhi uphambene okunjalo. Manje-ke kungani kwabanjalo? Uma lokhu kwakungukuqala laba abahamba noKristu futhi baloba ngokuphefumulelwa, ucabanga ukuthi bengingathatha noma yiliphi izwi lomuntu ngakho na? Qhabo mnumzane, ileli izwi kaNkulunkulu laphakade. Manje umfundisi noma umphristu owakhuluma kimi wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe, ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe. uNkulunkulu usezwini lakhe. IBhayibheli lathi ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. uNkulunkulu usezwini lakhe. Manje qaphelani, eTestamenteni elidala babenezindlela ezimbili zokuqonda umlayezo ukuthi uqinisile, ukuthi uma umprofethi eprofetha noma umphuphi ephuphe iphupho, babekusho lokho ngaphambi kwesihlangu sesifuba sika-Aroni. Isihlangu sesifuba sika-Aroni sasinamatshe okuzalwa okhokho abayishumi nambili. Kulesi sihlangu sesifuba wayesifaka esifubeni sakhe ukukhombisa ukuthi wayengumphristi omkhulu wezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Futhi kwakuthi uma bekhuluma lo mbono noma bexoxa leli phupho, futhi uma uNkulunkulu ekuqinisekisa, kwakuba khona ukukhanya okungaphezu kwemvelo okwakufika kuzungeze kule urimi tumimi, futhi kuqinisekisa ukuthi lowo mlayezo wawuyiqiniso. Akunandaba ukuthi wawubonakala uyiwe ngempela kanjani, akunandaba ukuthi wawubonakala ufithana kahle kanjani kanye nesikhathi. Uma ukukhanya okungaphezu kwemvelo kwi-urimi tumimi kungazange kubaneke, wawenqatshwa ngoba uNkulunkulu wayengekho kuwo. Futhi ngiyasho namhlanje, oh ngifuyanizwe noma yimuphi umlayezo othathwa ngokuthi ubuvela kumpristi, kumshumayeli, kumprofethi, kunoma yini enye noma yimuphi umuntu, akunandaba ukuthi ungowobamoya kangakanani, ukuthi isikhunda sakhe siyini, ukuthi wenzeni uma evusa abafileyo, uma ephilisa abagulayo, uma engumbhishobhu omkhulu waseCanterbury, uma engupapa waseRoma, uma eyinhloko yanoma yiliphi ihlelo elikhulu. Akunandaba ukuthi ungowomoya kangakanani, noma ekhulume ngezilimi, noma esinemoyeni, noma eshumayele ivangeli, akunandaba ukuthi wenzeni uma umlayezo wakhe ungavele eBhayibhelini uyiphutha yile iyurimi tumimi kaNkulunkulu. Ngenkathi iBhayibheli seliqediwe, ingelosi yehle yayikhuluma kuJohane. Sekufika uJesu uqobo lwakhe wathi, mina Jesu ngathuma ingelosi yami ukuba ifakaze lezi zinto, futhi manje vala le ncwadi, kodwa ungayinamathiseli ngophawu ngokuba osusa noma yini kulo, noma enezele noma yini kulo. Lelo yizwi likaNkulunkulu. uPawulu ekuhambisaneni nomoya wathi, uma ingelosi evela ezulwini, hhayi umbhishobhu omkhulu, hhayi upapa, hhayi isikhulu sesonto ukhadinali, kodwa uma ingelosi evela ezulwini ilethe omunye umlayezo kunalowo oyikhona lona lapha mayibe kini ngeqalekisiweyo kodwa manje silungiselela njengaseminyakeni eyedlula ngomongcwele bethanjalo nginitshela ngaphambili ngenkathi kuvuka uHitler noMussolini ngathi kuyoqonga bukhomanisi buyothatha yonke into futhi behle buvela enyakatho. Manje amehlo enu awaqaphele lokhu bandla udeveli usabalalisa lemfundiso ze futhi ayihambisayi nombhalo ingeyokudida umqondo wabangafundile abantu abangesibo abakamoya futhi siphila osukwini oluhle kakhulu kunazo zonke noma yibaphi abantu asebake baphila kulo kepha nokho osukwini olumnyama kunazo zonke kwabangakholwayo ukuthi banesikhathi esidida kakhulu kunazo zonke kubo labo abangazi yamangalisa njengosuku esiphila kulo futhi kuyinjabulo enkulu ukwazi ukuthi ihange lakho liyabambelela manje namhlanje njengoba sisondela kulesi esimnyama isikhathi esibi manje ngithandi ukubiza abantu amagama kodwa ngizobiza igama lomunye umuntu manje kodwa ngiyayikhulekela insizwa futhi ngiyikhulekela ngaso sonke isikhathi yona kodwa ithuluzi ezandleni zikadeveli futhi leyo ile ndoda uElvis Presley abantu basanganiswe wodumdumbo piano noma umdanso okuzibinyabinya abantu basemelika sebephelile futhi bayazama ngalowo moya ofanayo ukungenisa into ebandleni ngiyawuthanda umusic wasebandleni odlalwa njengomusic wasebandleni futhi hayi umdanso okuzibinyabinya ebandleni kodwa uma bethola le mimoya kukhona ukuthize okusemva kwalokhu nodeveli bese eziphonsela yena inselelo futhi kwenzeka kuba lo mfana ndini oyiphelekostali ohlubukile athi indlela afunde ngayo isu lakhe ehlakaniphile lokudlikizeka nokuqhaqhazela walibamba futhi walifunda ebandleni uyilunga le First Assemblies of God yase Memphis eTennessee umelusi wakhe ungumngani wami futhi uyithuluzi lika devil lokudukisa ngamacebo nokonakalisa imiqondo yalamatshitshi namabhungu lokubafaka endaweni baze basanda kusuka eCanada ngicabanga ukuthi bathumela intsha eyishumi nane endaweni yokulondoloza izinhlanya ezinsukwini ezimbalwa emva kokuba wayekade elapho nasezweni lonke kodwa abantu sekubasanganisile ngokuphiyazela isizathu sokuba benze lokho ingoba abazi lutho okungcono ngifisa kangakanani ukuthi ngabe bebeyazi inkosi uJesu kungcono kakhulu kangakanani angilahli ngokugxeka ngiyasijabukela isidalwa esisazokufa futhi manje bekungeke kufaneleke osukwini esiphila kulo ukuthi uma izinto zihamba ngendlela eziyiyo nesithixo sasemelika intombazane yaseHollywood enobuhle obukhangayo lapho ihamba phambili ngesitayela kuyo yonke imelika lapho ake iphume igqoke izingubo zayo zokonakala futhi ngokwangempela bonke abesifazane emelika bayolingisa yona ngefashini kwaku kungubuhlungu benhliziyo kimi esikhathini esingeside esedlule ngimi eRoma ngenkathi yamaphephandaba enikeza isihloko salona wesifazane ababe naye ephepheni ngolunye usuku wayezoba nengane eHollywood owesifazane futhi bathi ephepheni yamaphephandaba okungukuthi umngani wami uBaron von Blomberg wayekwazi ukukhuluma izilwimi eziyisikhombisa ezehlukene futhi walifunda iphepho ngokucacile wathi angahle ukuba ungunkulunkulukazi waseMelika kodwa ulapha isifebe saseRoma. Ihlazo elinjepho manje bafanele babe nezinto ezinjalo okuzwa kwenzeka ukubhekana nomoya osu. Ingalezo sizathu ukuthi leli bandla lingena nokukhonzwa kuka Maria okwabanye besifazane lezinto yilowo moya ofanayo phansi kwenhloko yezenkolo. Futhi ingalezo sizathu befanele bakhiphe umqondo wakho ezwini likaNkulunkulu elimsulu ukuba baveze lolo hlelo impela. Niyakubona ukuhlonteka esikukho na? Niyayibona itshe esemelika ukuthi simosine kuso na? Lo ngabesifazane besilini nabesilisa bakusasa. Akumangalisi uJesu athi uma lezi zinsuku zingafinyezwa kungesindiswe munyama. Ngakho-ke ngisekele imicabango yami lapho ukuthi sisesikhathini sokuphela. INkosi uJesu izofika masinya. Kodwa umoya wosuku, oh, ningakubona na? Thathani ukucabanga kwenu. Ningabona ukuthi kwenzekeni na? Ngaphambi kwalesi siwombe sokuhlaselwa okuzayo ukuletha uphawu lwesilo nokugcwalisa imibhalo ngokuphoqa abantu emva kokuba ukubanjwa sekutholakele njengoba nje kunjalo kwamanye amazwe bebaphoqelela ezintweni abangazemukeli ukubangela ukuhlushwa nokuduba ukuba ufike. Ningayibona ukuthi Melika ithathwe ngobuhle obukhangayo noNkulunkulukazi na? Nalena inkokhelo udeveli endaweni esezingeni lenyama enza indlela yalokhu ukuba kuziveze. Amen. Ngiyathemba ngiyaqonda lokhu. Zixoxweni kukho, angikhathali ukuthi bangaki o-DD, o-PhD kumbe noma ngabe yini esamva kwakho kungamanga. Wonke amazwi omuntu awabe ngamanga futhi awami abe yiqiniso isho iNkosi. Ukuba kwadlula amazwi nomhlaba kodwa amazwi ama wasoza adlula. Izwi likaNkulunkulu laphakade lidinga ukuthi abantu bayophinde bazalwe futhi. Noma yini esilele kulokho balahleke iphakade. Akuna ndaba ukuthi usonta kuliphi bandla, noma igama lakho likuphi, noma ukuthi wenzeni, ulahlekile. Izwi likaNkulunkulu alisoze lalahleka. Manje okuningi kakhulu kwalokho futhi ngethemba ukuthi ngiyakuthola emoyeni okunikezwe ngawo. Nina bantu abathandekayo abangamaKatolika, anginibukeli phansi. Ungumngane wami futhi uma ubungesuye enhlosoni, uma ngimelapha ukulwa nawe, ngifanele ngiye e-altare ngenhliziyo yami ibuyisane noNkulunkulu. Ngimi lapha ngilusizi ukuba ngikusho, kodwa moya ngokwezwi elingicindezelayo ukuba ngikusho nokuba ngixwayise umhlambi lowo umoya ongcwele osenze ukuba sibe ngababonisi nokubona lezi zinhlelo ezinkulu esizweni sonke. Sihlekisa ngempela ngalelo Bhayibheli zathi linjengobhuku lodaka ohamba udabule kulo, akekho owayengaphila ngalo. Lokho kuqinisile masinya nje uma kunaka inyama, kodwa umoya ongcwele yiwo obusa futhi ohola umuntu kwangathi iNkosi inganenza niyibone incazo. Izwi likaNkulunkulu lingukuqala nokugcina neliphakade ingunaphakade. Uma uNkulunkulu eke wakhuluma izwi lingeke neze laguquka. uNkulunkulu phambi kokusekelwa kwezwe wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi, futhi yini izwi? Ngumcabango ozwakalisiweyo. Ubaba uNkulunkulu ebona icebo lokuhlengwa, wabuka ngale kwalo futhi wabona ukuthi uSathane wayenzeni futhi wacabanga futhi wabona uhlelo kuphela ngomcabango manje kodwa ngenkathi ewuzwakalisa waba yizwi futhi uma waba yizwi ungeke neze wafa izofanele libe phakade ngokuba izwi lakhe ngeke lehluleka kunoma yena ewehluleka izwi lakhe lingeke lingabi nakuphila kunoma yena engaba ngongenakuphila izwi lakhe amadoda sendulo minyakanyaka ifundelela ibhayibheli liphefumulele amabandla selokhu lalotshwa bengakulobela incwadi bungayijabulela uthi mfowethu Branham ngiyayijabulela incwadi yakho nguwe kuphela umuntu ebibiza yena emva kokuba isiphumile isikhashana leyo ncwadi iba ngengenamsebenzi ngaphandle uma ibingubufakazi obonakalayo obungivunayo noma obuphikisana nami kodwa uma uNkulunkulu eke wakhuluma kungokwesintu sonke futhi lihlala lilisha nje kulowo busuku njengoba lalinjalo ngehora elakhulunywa ngalo uNkulunkulu wakhuluma wayesethi uKristu wayeyiwundlu elahlatshwayo kusukela ekusekelweni komhlaba ngenkathi uNkulunkulu ngohlelo lwakhe nomqondo wakhe futhi walukhuluma uKristu wahlatshwa khona lapho kuye empeleni akahlatshwanga kwaze kwaba seminyakeni eyizinkulungwane ezine kamuva noNkulunkulu phakathi lapho ngokwazi ngaphambili wabona ukuthi ubani owayezosindiswa nokuthi ubani owayengeke futhi lapho amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila yewundlu ekusekelweni kwezwe futhi ahlanganiswa newundlu elahlatshwayo nebhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina lalelani nomphiki uKristu wadukisa wonke lowo owakhile emhlabeni abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu kusukela ekusekelweni kwezwe hlalani nezwi manje ngiqaphelile phakathi kwabazalwane bakithi futhi ngisho lokhu kini maprotestani ngenhlonipho hhayi ngenzondo hhayi ngenhliziyo embi hhayi ukuba nento engizoyisho kungaba lula ukukhuluma ngenye into kodwa lokho ngiyazi nebhayibheli lathi mlindi isikhathi sini sobusuku na futhi uma umlindi ebona isitha esiza futhi ehluleke wexwayisa abantu uNkulunkulu wathi uyobiza igazi labo esandleni somlindi kodwa uma umlindi ebaxwayisa khona-ke umlindi ukhululekile ngakho ngifanele ngayixwayise futhi phakathi kwabazalwane bakithi abangamaprotestani ngiqaphelile isikhathi esiningi emva komlayezo wami kulokhu kusa ngomoya omusha bese kuba-ke ngumoya kaNkulunkulu bangaki obelapha kulokhu kusa na kulungile emoyeni omusha nomoya kaNkulunkulu abaningi kakhulu benomoya omusha bengenawo umoya kaNkulunkulu ngifuna lokhu kuqondakale namhlanje sithola ukukhulu ukunyakaza kokudideka phakathi kwabantu abangamaprotestane futhi uma ngihamba ngiyongena emabandleni abo kucasula kakhulu ngesinye isikhathi futhi manje ningixolele ngokusho kanje kodwa njengomoya ongcwele njengokuthi ngikhulume nomkami omncane ngemuva lapho ngolunye usuku ngenkathi ngibone abazala bami belele lapho bobabili bebuka bebhekene ngobuso njengoba ukuphila kwabo kwase kubiziwe oyedwa enobuhlalo bomkhuleko esandleni sakhe njengekatolika nomunye umbaptist ngakolunye uhlangothi bobabili abazala bami futhi ngababuka ngacabanga oh uNkulunkulu omkhulu ngingaba kanjani lezi zinto na ngabe ngehlulekile na ngabe kube khona into ekhona na ngathi kunkosikazi ngathi kukhona izinto eziningi engingazazi kodwa kukhona izinto engizaziyo ngathi usukela ngise ngumfanyana ngiwabhekisisile amanzi esihlahla ngesikhathi sebusika ekunqamukeni konyaka ahamba ehle aphume kuleso sihlahla futhi ahambe ayongena ezimpandeni ukuba azifihle futhi azifudumeze ubusika bonke ngiwabonile ngokungaphezu kwemvelo into yasahlobo abuye ahambe akhuphuke eza namacembe nesithelo
ngiyibonile imbali ebuhleni bayo ehlobo ikhothamisa ikhanda layo ebusika esithwathweni futhi ife nembewu ibhubhe nomthumbu ubhubhe futhi-ke ngibonile entwasahlobo yonyaka leyo mbali ibuyivuka ngathi ngiyakholwa ngiyazi ziyakwenza lokho ngikholwa ukuthi lowo obizwa ngoJehova uNkulunkulu ngikholwa ukuthi lowo Jehova uNkulunkulu uyakwenza lokho usebenza imvelo ngimbhekisisile ngesihlahla sephayini ngesihlahla sikapopo noma ngesihlahla sebhish ngesihlahla sama-aphula nazo zonke zehluka kwezinye nokuthi ukanjani umuntu wenziwe ngendlela eyodwa nenye konke kusungulwe ngungondongondo lowo kwakunguNkulunkulu ngathi ngiyakwazi lokho ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ngiyakukholwa lokho emzimbeni wakhe wayengumuntu wazalwa ngowesifazane njengoba nje nganginjalo kodwa igazi lakhe lalingesilo elowesifazane lalingelikaNkulunkulu noJehova uNkulunkulu izimcabango owafukama phezu komhlaba emlayezweni wami kulokhubusa futhi wafukamela umuntu wokuqala waphuma othulini lomhlabathi wasibekela uMariya futhi wafukamela phezu kwakhe ukugcwalisa izwi lakhe futhi wadala ingamuza lokuphila legazi elazala indodana kaNkulunkulu ophilayo ngiyakholwa emzimbeni wayengumuntu ngiyakholwa emphefumulweni wakhe wayenguNkulunkulu wayengukubonakaliswa kukaNkulunkulu lapha emhlabeni uNkulunkulu wayekuKristu enza yena ukuba izwe libuyisane naye ngikholwa ukuthi wayengesuye nje umuntu nje kanjalo wayengesuye umprofethi wayenguNkulunkulu u-Imanueli ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke lokho kuyiqiniso ngeke ngalifakazele leqiniso ngoba uma bengingakwazi khona bekungeke kube ngokokukholwa kodwa ngiyazi ukuthi izihlahla ziyafika zihambe ngiyazi izimbali ziyafika zihambe ngiyazi ukuthi yonke imvelo iyajikeleza izwe lihlezi emkhondweni walo ngamandla athize adlula konke nenye into engiyaziyo ukuthi ngomusa kaNkulunkulu kukhona into efike kimi ngesimo sengelosi ukukhanya futhi ingitshela izinto ukuthi kuzokwenzekani futhi ngiyakubona ngiyazi ukuthi akusikho kwemvelo kungikhombisa izinto kusesele iminyaka futhi akaze nakanye kube kwehluleke khola ukuthi kunguNkulunkulu ofanayo oyenoJosefa oyenoDanyeli oyeno-Elija ngikhola ukuthi kungumoya ongcwele ofanayo owahola abantwana bakwa-Israyeli ngentika yomlilo ngakho-ke ngenelisekile ukuthi kukhona into yokuthi iBhayibheli liqinisile ngoba yonke imvelo yonke into engiyibiza ngokuthi ukukholwa yonke into engiyibhekisisayo engingeke ngayifakazisa ifakaza ngale iBhayibheli ukuthi liyiqinise ngibona uJesu wayengesikho lokho amaJuda acabanga ukuthi uyikho wagcwalisa zonke ezidingakalo uMesiya ayezoba yikho wayenguMesiya futhi ngiyabona umoya wawuphezu kwalawo madoda lapho ngibona wehlela khona lapha futhi wenza into efanayo ngakho-ke bengiyikholwa eligcinile ezwini kaNkulunkulu ophilayo akunandaba ukuthi uqubukani okufekethisiwe ngiyile emabandleni futhi ngikusho lokhu ngenhlonipho manje ngithole ukuthi isikhathi esiningi emabandleni ngikholwa ukuthi abantu bathole umoya womunye nomunye esikhundleni sikamoya ongcwele hamba ungene ebandleni bese ubhekisise lapho umelusi mhlawumbe udlikizisa ikhanda lakhe lonke ibandla liyokwenza hamba ungene ebandleni lapho umelusi ethi khona unamafutha ehlaya ekhanda lakhe into yokuqala uyazi bonke abahambisana naye bayakukholwa lokho futhi banawo hamba ungene ebandleni lapho kukhona okuningi ukudansa nokugquma nokugijima yonke indawo angezilahli ngecala lezi zinto ngikhuluma njenge ngiyaye ngikubone ukunivezela iphuzu uma uzothola umelusi onamadlingozi ngempela lonke ibandla liyoba namadlingozi Utholomelusi oyisitashi nolukhuni nebandla lonke lobo isitashi futhi libe likhuni. Ngikholwa ukuthi nemukela umoya womunye nomunye. Thatha wesilisa olungile nowesifazane omubi bese wahlanganisa ndawonye. Omunye uyoya komunye. Kuyobanga ukuthi kuba ngowesilisa omubi noma owesifazane olungileyo. Ababili bangehambisane bengavumelananga. Futhi mangisho lokhu ngenhlonipho nasephayiphelini. Ngayo yonke inhliziyo yami. Ngizame ngakho konke lokho okuphakathi kwami ukuba ngingabi neze nomqophisani. Ngoba umbono ngokusa engabeka ngakho itshe legumbi wathi shumayela izwi wenza umsebenzi womvangeli ufeze ukukhonza kwakho ukuba kuyabakhona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha bayakuzibuthela ndawonye benabafundisi benezindlebe ezibabayo futhi bayofretheliswa eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni. Yini iqiniso na izwi lakho liqiniso? UJohane weshumi nesikhombisa bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liqiniso. Manje futhi uma nginecala ngiyakhuleka ukuba uNkulunkulu angithethelele kodwa ngizama ngenhliziyo yami yonke ukwethula izwi kubantu ukuthi umoya uzokwehla. Uma sengimayi wahluleleni ngeke ngibe umoya othize ofekethisiwe wamaqoqo egquma ephuma kubantu noma amabhungane endiza noma kunjalo noma amafutha eqoqa ezandleni kodwa kuyaba ngumoya osezwini kaNkulunkulu ophilayo owalaba kuleli iBhayibheli ngesipiliyoni seBhayibheli. Yilokho engikuzame kanzima. Manje ukwesekela umcabango wethu omncane esimilweni seBhayibheli ngicaphuna esisodwa kulobu busuku ukuhamba sihlanganise imicabango yethu ndawonye ukuyenza ibhekane bese ngiyethula kini bese ke nenza ngayo noma yini lokho enikufisayo lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yenu. Asibele emuva singene emakhosini okuqala sahloko samashumi amabili nambili futhi sizothola lokhu ukuthi wakube kwabakhona indoda inkosi egama lingu Ahabi futhi wayekade eyinkosi enamandla indoda yempi nendoda edumileyo kodwa esivivi ikholo elithiyeka emngceleni igama layo kwakungu Ahabi. Ekugcineni umprofethi Elija owayengoqinisekisiwe umprofethi wayememezele ukulahlwa ngokujeziswa kuka-Ahabi. Sekuyiminyaka emva kokushona kuka-Elija kwakukhona umprofethi ogama lingumikhaya. Ngakho uJehoshafati uyise wayengumuntu olungileyo owayeyinkosi yakwaJuda wehla ezovakashela u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. No-Ahabi wayenomkhulu umbuso okhangayo. Manje bhekisisani umbuso omkhulu okhangayo. Ngokuba wayenomncane unkosikazi omdala ozipendile ogama linguJezebeli futhi wayevele nje weshela sonke isizwe ngaphandle kwabakhethwa ezithixweni zesizwe sakubo. Ngabe nina, bazalwane, ningawubona umoya walowo devil ofanayo usebenza eMelika namhlanje? Jezebeli abancane, umoya washela amadodana kaNkulunkulu asiwe uKristu na? Ngisho lokho, hayi wokuhlekisa, lena kusiyo indawo yamahlaya, leli yipulpiti, lapha yilapho kukhona khona isihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela. Lezi kaNkulunkulu lingumahluleli. Noma uyi lingukwahlulela kwakhe izwi liyikho. Manje qaphelani ukuthi kukanjani lo wesifazane omncane ufanele ukuthi wayeyintwanyana ebukekayo ngempela kodwa ngokoqobo wasithonya isizwe futhi yini esithonywe ngayo namhlanje na? Kumbulani ngilikezela lokhu ukuthi iMelika ingumthandi wesifazane, ingumkhonzi wesifazane, moya eMelika, ngokwenkobo ingenwe isifazane. Lawa besifazane abancane bangafika kwiHollywood, bangaphumela emgwaqweni futhi bathumele abaningi esogweni kunawo onke amabhara otshwala obungawaqukatha ndawonye. Kepha nokho esimweni sakhe esifanele uyigugu enhliziyweni yowesilisa nesibusiso embusweni kaNkulunkulu. Ngiyakubona na manje bhekisisani umzuzwana nje futhi qhabo akusikho ukulimaza. Hlalani ithule nje futhi nilalele nithethele umoya ongcwele unilethele khona. Manje namhlanje singene kuleso simo njengoba sasinjalo ngesikhathi sikaHabi. Awu noma ngabe yini eyayishiwo ngowesifazane yilokho okwenziwa ngu-Ahabi. Manje ngisho naphakathi ebandleni bakhonza besifazane. Esikhathini esingeside sedlule ulaka lwami olulungileyo lwaqubuka eMexico ngenkathi ngibone ohluphekayo owesifazane omncane ngazi ngaye njalo eza ehla egaqa phezu kwamayela amadwala ashisayo. Futhi lapho ubaba ehambisana nengane isezingalweni zakhe zimbili nenye ilandela ihambisana nomama naye ekhala nesikhumba siphucuka sisuka emadolweni akhe futhi edonseka ngezandla zakhe emadwaleni futhi ekhala futhi wonke umuntu embuka. Wayekade enyuke waya kwesinye isithombe somunye wesifazane osewafa ofanele ukuba ngongcwele. Futhi angikusho lokhu ngokugxeka, ngikusho ngasohlangothini lwezwi likaNkulunkulu ngokoqobo nangokumsulwa kungokukhonza imimoya yabangasekho. IBhayibheli lathi akukho mkhulumeli, akukho mlamuleli phakathi kwaNkulunkulu nomuntu, kuphela ngumuntu uKristu Jesu. Uma ibandla lasekuqaleni laliyiKatolika pho, bashitsheleni uma iKatolika lakulahla ngokugxeka, naleli Katolika liyakwemukela na? Yize lowesifazane umoya nesiqubulo ileso namhlanje, futhi iqiniso lelo kunjalo impela. Futhi ngibikezela ukuthi wesifazane uyoba ngowesifazane omkhulu nina abantu abasebancane enilapho kulobusuku. Nikhumbule ukuthi umfowethu Branham ukushilo lokhu futhi ngakusho ngo-33 ngenkathi ngibona ukufika kwenkosi nokuthi izimoto zeyoqhubeka kanjani zimisisa okweqanda kuyoze ukuthi egcineni zimisise okweqanda ngokuphelele. Mhlawumbe ingxenye yenu lapha iyakwazi kubhalwe emaphepheni amadala nezinto ngokusa ngenkathi singapha eMasonic Temple encane lapho esasine noma esigodlweni sezintandane ngapha kolandelayo emgwaqeni wesibili ngale lapho esasinomhlangano khona. Futhi ngabona owesifazane ephakama enenhlamba lokho okucakile futhi wabusa izwe. Futhi ngibikezela ukuthi owesifazane uyoba phakathi kokuthi uba ngumongameli noma uyakwenza noma ungena emandleni amakhulu ohlobo lithize e-United States ngaphambi kokushabalala okuphelele kwezwe kugcineni emqondweni lokho ngikushilo. Qaphelani manje ukuthi kwenzekani. UJezibele ubusa wahabi umkhahla macala onke. Kwakuvame ukuthi ubaba ndini noma umama ahlale ekhaya nezingane ngenkathi indoda edakiwe ingekho. Bekungubaba ndini manje ogada ingane ngenkathi owesifazane odakiwe engekho. Manje lokho akusiyo amahlaya, lokho iqiniso. Angikhulumi ngabantu abalungileyo qhaba umnumzane, ngibonisa kuphela umoya wasezweni. Manje qaphelani lokhu akusikho yini okukhangayo. Bukani ngezikhathi zika-Ahabi ukuthi izwe laqhuma kanjani. Oh hey, unyaka omkhulu wegolide wawungaleso sikhathi ukuthi uIsrayeli waqhuma kanjani phansi kuka-Ahabi. Lo mzenzisi noJezebele wayengumbusi ngempela emva kwalo. Futhi leyo yikinina zifundiswa ezinkulu zeBhayibheli njengoba uHabi waganwa nguJezebele futhi wangeniswa ukukhonzwa kwezithixo ebuJudeni ngesikhathi somnyama. Kanjalo nobuProthestani buganwe ubuKatolika futhi babuyiswa kuHedeni bangena ebandleni lamaKristu. Futhi namhlanje kumbulani ibandla lamaProthestani lalibizwa ngesifebe ngokuba lalibizwa ngonondindwa. Futhi kukhumbuleni lokho. Ngakho iphotho ngeke labiza iketela ngokuthi limnyama. Ungeke wagquma emlilweni ekufrayini ipani lokufraya ungene emlilweni ukuba uzisize. Kodwa ake sikaphele iqiniso. Iqiniso yilokho esikufunayo. Singabantu abaqonde ephakadeni. Futhi sifanele sihlangabezane noNkulunkulu futhi asithole iqiniso. Manje ngifuna ngiqaphele uma nithanda. Lapho kwafika njalo uNkulunkulu wathumela phansi noma into yokuqala uJehoshafati umuntu olungileyo wehla ezovakashela u-Ahabi wasekezifaka enkathazweni. Ungeke waxuba okulungile nokungalungile ndawonye bese uthola noma yini kukho. Ungeke wafaka amafutha namanzi ngeke kuxubane. Kanjalo nawe ungeke ohambisana nabo nozihlanganise nabo ube nezinto zezwe futhi ube usalokhu uphila impilo yokunqoba. IBhayibheli lathi phumani kubo nizahlukanise isho iNkosi. Manje niyabo kodwa wena uthi awumfowethu Branham ngiyazi kodwa uthatha ukuhlakanipha okungokwakho kuphamba mbene nezwi nezwi liyiqiniso ngiyalikholwa izwi. Manje qaphelani uJehoshafati wehlela kwa-Ahabi futhi wo wabeka elikhulu idili impela besingalibiza namhlanje ngesisho sasemgwaqeni ukuthi ziyaduma. Bamema wonke umuntu babuyela inkabi njalo njalo nemvu futhi babe nedili elikhulu phakathi kwabo kungaleyo nkathi lapho ikholwa lingena khona enkathazweni. Oh ngiyakutshela unomqondo omncane. Leyo ndawo yabagingqiki abangcwele yilokhu kuphela. Ubokuza ebandleni elikhulu ubokuza. Oh ungabona umolusi wethu une DD PhD. Niyabo umelusi wethu ikhwaya yakithi icika njengezingelosi. Lokho akuhlangene nalo uma kuphambeno isho kanje iNkosi. Manje futhi ngenkathi bebuyela inkabi futhi benedili elikhulu u-Ahabi wayenalo elinye ikhambi kulokho. Lezi njongo zakhe zaziyiphutha. Wayezama ukwenza umbukiso omkhulu kuba acuphe uJehoshafati futhi leyo into efanayo udevela azama ukuyenza namhlanje. Hawu ithini esibaningi esibalo impela ibandla kaNkulunkulu njalo belisengcosaneni ngesibalo kuze kufike uJesu ungesabi mhlawumbe omncane wathandeka kuyihlo kuninika umbuso kunjalo. Sisengcosaneni ngesibalo kodwa lokho kulungile inqobo nje uma uNkulunkulu ekhona uselokhu kuyiningi ngesibalo kimi futhi ngiyazi ukuthi kuyilo kini ngokuba uma uNkulunkulu enani ubani ongamelana nani. Manje kodwa wena njongo emva kwalo futhi lapho enza wathi manje njengoba sonke silapha futhi sinesikhathi esikhulu kanje ungenyukela nami eRamoti Gileyadi kuya empini na ngoba eqinisweni iSiriya ilithathile enhla lapho kodwa iRamoti Gileyadi lingelami yilo ngokomthetho sinelungelo ithina ibandla lokuqala sinelungelo. Niyabo wayesethi uJehoshafati awu manje njengoba sinesikhathi esimnandi wathi amadoda ami injengamadoda akho ngani sonke singamakholo empeleni ngakho asihlangane ndawonye wenza iphutha elibanga ukufa walenza. Futhi uJehoshafati engomoya ngokwanele njengoba ngikholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi kwakungumfanekiso walolu suku impela ndawondawo ngandlathize uNkulunkulu uzoyisa umlayezo koqinisile enhlizweni. Wathi ekuqaleni wayezokwenza ngakho unohlelo olusemgqeni mangi yibani semgqeni nalo nje. Manje mbhekisiseni wathi impela ngize wenyuka nawe kodwa wathi awume kancane. Ngikholwa ukuthi ngaphambi kokuba sihambe sifanele sibuze iNkosi. Awucabangi kanjalo wena na uma sonke singamakholwa khona-ke asibuze iNkosi. Oh uHabi wathi ngempela kulungile. Oh yini indaba ngingacabanganga ngalokho khona impela bekufanele ngicabange ngalokho sonke isikhathi. Wathi nginamakhulu amane abaprofethi abedlula wonke okukhona esizweni. Nginabo bonke bembethe kahle bonke bano-DDD o-PhD nazo zonke izinto banenhlangano enkulu ezansi lapho abaprofethi ngakho ngizovele ngibakhuphule nje futhi sizobona ukuthi bathini. niyazi lokho nje akushayanga kahle hle phansi kuJehoshafati kahle nje wenza ngakho behla babathola bonke abaprofeti abangamakhulu amane bondleke kahle begqoke kahle u-Ahabi wayebondla ngokwakhe wayebenza benze khona impela nje ayethi akwenziwe nakho lapho khona impela sinamabandla amahle lapha izindawo ezinkulukazi kodwa izikhathi eziningi uma umshumayele shumayele ngaphezu kwemizuzu engamashumi amabili ibhodi yabadikoni iyamnquma ebandleni kodwa ayibusiswe inhliziyo yakho indoda kankulunkulu ingeke iwulalele lowo mbhedo kunjalo uma isigqoke kakhulu esonweni ngani lonke ibandla liyovotela ukuthi ayikhishwe kodwa lokho kungenxa yokuthi isehlelweni kodwa ebandleni kankulunkulu awuvotelwa ukuthi ukhishwe noma ufakwe uzala khona kanye okwephakade kuze kube phakade unkulunkulu kuphela ongawukhipha futhi wazifunga yena ukuthi akasoze akwenza amen uyazi ukuthi wena wakhiwe ngani ngaphambi kokuba akufake akaliphathi ibhizinisi lakhe ngokuxega njengoba kwenza izinhlangano zethu zibafake izinsuku ezingamashumi amathathu noma izinsuku ezingamashumi ayisithupha noma izinsuku ezingamashumi ayishagalolunye usavivinyo uyazi ukuthi bayini ngaphambi kokuba bakhulume ngaphambi kokuba baze bangene ebandleni wazi kahle kamhlophe ukuthi bakhiwe ngani ngaleso sizathu kufanele kube ngokuzalwa ngokusha manje ngenkathi ebehlisela bonke lapho futhi wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi omunye wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi bahlala phandle lapho wayesethi yenyusani bonke abashumayeli abaprofethi futhi bonke baphuma futhi bedlula ekuvivinyeni kwabo futhi babe nesikhathi esikhulu kahle wathi manje ababukeki kahle na lalelani ulwimi abalusebenzisayo hey babekhuluma ngokukhukhumele kanjani niyazi amen. Now onke lamasu abo abedlula kuwo futhi babe nayo yonke ingcube evange lapho babe nakho konke. Ngakho ngenkathi into yokuqala niyazi wathi yenyuka inkosi ithi yenyuka wathi manje uyabo Jehoshafati uyabona bengiqinisile empeleni ngani bayazi ukuthi bazothini bafanele bazi ngempela ukuthi bathini kungenjalo babe lahlekelwa izincwadi zabo ezibachaza. Yebo mnumzane. Indoda esikoti yafika negosa lombuso ukuthi ngiqonde ukuthi banqunywa ebandleni ngokukhulu kushesha uma bengashongo izinto ezinhle ngesandla esasibondla. Isizathu abakwazi ukuphela ukudla okuphathekayo empeleni. Ngiyajabula ukuthi kukhona isandla esaba nezibazi esondla ibandla likaNkulunkulu. Kaphelani manje babonile bonke beprofeta yebo nkosi isho kanje inkosi yenyuka futhi manje into isimanga yile babephefumulele ngempela kodwa manje ibhekisisa kodwa lo hlobo lokuphefumulelwa alizange lushaye kuleyo ndoda kaNkulunkulu uJehoshafati wathi awume kancane ngikholwa ukuthi ngenze iphutha lapha kukhona okungalungile bengingafanele ukuzixubanisa kulokhu Niyabo inkabi iyawazi umkhombe womniniyo. Niyabo khona ke wathi uzoxola mnumzane inkosi ahabi kodwa awusenayo umunye oyedwa omunye umprofeti na. Ngani wahabi wayengathi awu amakhulu amane ngathi ziyonye amadoda afundiswe kakhulu kwedlule onke esinawo futhi nanka athi ziyonye athi lena intando kaNkulunkulu. Lena intando kaNkulunkulu wathi akuzwakali nje kahle ngandlela thize phansi enhlizweni yakhe amen selungelena nakho wayazi ukuthi lokho kwakungezwakali njengezwi likaNkulunkulu wathi akekho nje omunye manje lalelani wahabi wathi yebo sinomginqiko ongcwele sinayo yethu kuma lingumikhaya kodwa ngiyakutshela ngiyamzonda yebo sisenaye oyedwa kodwa akekho enhlanganweni yethu bamnquma kudala ebandleni uphandle lapho egqumeni ndawo igama lakhe ngumikhaya uJehoshafati wathi ngingathanda nje ukuzwa ukuthi uthini. Amen. Yabona na umfanekiso wanamhlanje. Akasekho nje omunye oyedwa na wathi yebo kodwa uhlanya. Njalo nje usho izinto ezimbi ngami. Wayengayisho kanjani enye into lapho izwi kaNkulunkulu lalisho izinto ezimbi ngaye? Ngani ulahla ngokugceka ngisho izinhlangano zethu ngani ungumbhidlizi webandla yilokho kuphela okukukho. Awu, abaprofeti bazama ukumthatha bamehlise futhi bamnike iziqu zakhe asenyuvesi kodwa akahlalanga athule waphuma egqishazela khona lapho uhlanya oludala nje yabo. UJehoshafati wayenomoya kaNkulunkulu owenele ngaye uvela kuyise wathi ngingathanda ukumuzwa. Hamba umlando. Awu ngiyakwexwayisa, ngiyakwexwayisa. Ugxaza amathe lakho konke okunye. Akanaso nje isizotha lababanye abafo abanaso. Ngithanda ukumuzwa. Izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Umfokazi azimlandeli. Kwenzeka ukuthi uJehoshafati wayenelinyila mawundlu kaNkulunkulu wathi lokho akuzwakali nje kahle. Akunakho kulungile kule kukhahlezela kodwa akunakho ukukhala kwensimbi. Njengethusi elikhenqezayo nensimbi encencethayo akuzwakali kahle. Njengokuthela uphizi esikhumbeni senkomazi esomile njengoba uRoy Davis wayevamise ukusho. Akuzwakali nje kahle. Wathi ake ngizwe lo mfo owuhlanya njengoba umbiza kanjalo ongeke ajoyinana nenhlangano yethu nalo enemibono yakhe nje ngoba wayazi ukuthi leyo ndoda kufanele ukuthi ineqiniso ngoba wayazi ukuthi lokho kwakungenjalo. Ngakho wathi ngizothumela ngimlandeke. Ngakho napa yabephumela emagqumeni behlala nasendleleni engumcingo noma ikuphi lapho ayeshumayela khona noma imishini encane futhi nakho kungena esigijimi. Futhi kwathi besihambile babenokuthi ukuthela njengengane ngempela ngani ngisho nomfo oyedwa othiwa nguZedekiya wahamba wafaka izimpondo ekhanda lakhe. Mfo wethu wayenesambulo sikahle nje wayenamafutha ezandleni zakhe nakho konke okunye wayenesikhathi ngaye. Yebo mnumzane, isho kanje inkosi ukuthi sizoyidudula kanjani iSiriya ithi ngu ibuyele ezweni layo ngalezi zimpondo. Babenesikhathi. Ngakho isikhijimi esafika sathi Mikhaya wathi yebo wenjotana ka-Imna. Yebo ngiyiyo ungumprofethi umkhinqiko ongcwele uhlanya. Awu ngicabanga ukuthi yimina lowo. Awu inkosi ifuna ukukubona. Iyafuna. UMikhaya wayesevele esekwazi lokho akungabazeki. Inkosi yase ivele imtshelile ukuthi wawumayelana nani wonke lowo mbuthano ezansi lapho. Ngakho wasukuma. Ngakho wathi manje awume kancane ngaphambi kokuba uqale le mvuselelo ngizokutshela ukuthi ufanele ushumayele ngani. Manje bonke abanye abashumayeli ngalezi zinto ungasho lutho ngumjaho wamahashi futhi ungasho lutho ngalokhu futhi noma lokhu nalokho ngoba niyabo abanye abashumayeli abakusho lokho kodwa wena shono into efanayo nabayishoyo. Manje ilokho okwa ungaba yikho namhlanje. Manje sizosho lokho okushiwo ngumbhalo wathi Mikhaya abaye abaprofeti baprofete kahle ngenkosi yethu futhi manje uyazi indoda enesithunzi ngenyindlela. Manje ufanele usho into efanayo yona abayishoyo futhi uprofete okuhle. Wathi kuphila kwaNkulunkulu wami ngiyosho kuphela lokho isho kanje inkosi ayikhona. Amen. Nkulunkulu sibe abanye oMikhaya thanezu angathi kuba wayengenakho konke okufekethisiwe abanye ababenakho. Angathi kuba wayengenaso isiqu semfundo omunye ayenaso iPhD. Angathi kuba wayengenakho ukugaba emphakathini. Angathi kuba wayengenayo iTT enkulu phambi kwabantu kodwa wayenezwi. Amen. Yilokho-ke wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezoligcina izwi lakhe. Ngakho wathi lokho nje uNkulunkulu angitshela ukuthi angikusho ngiyosho into efanayo uNkulunkulu ayishoyo. uNkulunkulu ebikezela lezi zinsuku zokufika, ubikezela lento eyiphutha, ukukhonzwa kwabesifazane noma ukukhulunyelwa ngabangcwele noma ukudlelana kwabangcwele uma ewulahla ngokugxeka wonke lo mpetho nalezi ezinye izinto. Futhi uthi njengojani nojambre bamelana noMose bayobanjayo nalaba ngezinsuku zokugcina, ngiyayilahla ngokuyibheka into ezwini likaNkulunkulu futhi lithi kuyiphutha. Hlala nezwi, anginandaba ukuthi mangaka amadlingozi owenziwayo ungagxuma kangakanani, futhi umemeze ungakwenza kangakanani lokhu okunye uma umoya kaNkulunkulu ungakuholeli wehlanzekile impilo ephelele phambi kaNkulunkulu. Lahla ngokuyigxeka into. uNkulunkulu wayefuna ube namafutha, wayeyokwenzela amafutha omnqumo noma umthombo kaoyela waseTexas. Ake ngikutshele okuthize, uNkulunkulu unenhloso ngayo yonke into. Hlala nezwi okusho iBhayibheli, hlala nakho kuyi urimi tumimi kaNkulunkulu. Futhi uMikhaya umdala umprofethi wahlala ezwini likaNkulunkulu, wehlala lapho enesibindi nje njengengonyama. Ngalowo busuku iNkosi imnika umbono, wayazi lapho wayeme khona. Futhi bhekisisa, mfowethu, abanye babenawo umbono nabo, kodwa umbono wabo awubambisananga nezwi kaNkulunkulu, kodwa okaMikhaya wawunezwi kaNkulunkulu. Ngoba u-Elija owenezwi kaNkulunkulu, umprofethi umbonisi wayesevele kushilo okuya kwenzeka ku-Ahabi. Ngakho-ke wayengasho kanjani uMikhaya ukuthi kwakuzakwenzeka into enhle uma izwi kaNkulunkulu lalithe kwakuzakwenzeka okubi na? Ngakho wayenezwi. Mfowethu, kungakhathaleki ukuthi umbhoshongo uphakeme kangakanani noma abantu abagqoke kahle bahamba kanjani, ukuthi undoni umelusi anayo kumbe noma yini mayelana nalokhu, noma yini esho uBhishophi Skin kumbe noma ubani omunye uma kuphambene nalelozi thetha kukho. Hlala ezwini, kukhona lapho isisebenzi inceku yeqiniso kaNkulunkulu elele khona kulelozwi ngo kunjalo. uMikhaya wenyukele lapho futhi wabona umbono wakhe futhi lapho eseprofetha, futhi wabona umbono, wakubona lokho kubambisana impela nezwi lihlangana okwesisila nesejuba impela, wayazi ukuthi wayeno isho kanje iNkosi. Wenyukele lapho futhi wathi, Mikhaya buthanika ima ngiye eRamoti Gileyadi noma ngihoxe na? uMikhaya wathi, khubeka wenyuke. Wathi, manje lokho akuzwakali kahle, wayazi ngisho kangcono qobo lwakhe. Futhi abaningi balabo bantu bajoyina lezo zinto ezinkulu ezinesithunzi ukuze nje bathandwe ngabantu baze okwehlukile. Umoya wokuphila osebenza ezweni uyobatshela ukuthi wehlukile uma bebenayo inhlansi yokuphila ngabo empeleni. Balandela lezi zinto ezifekethisiwe zamaxoxo agcumayo namabhungane andizayo nokukhathazela nokugcuma nokugijima nakho konke lapho, bazi ukuthi lokho kuphambene kodwa bahamba nakho ngenxa yamadlingozi. Kubalwa nendaba namadlingozi na, ngifuna isho kanje iNkosi kunjalo, lokho kushiwo yizo. Manje ngikholwa inkolo ezwakala enhliziyweni, ngikholwa injabulo engikwazi ukuyazi, ngikholwa amandla kaMoya oNgcwele, ngikholwa ukuphilisa kobuNkulunkulu, ngikholwa izo zonke izibonakaliso zokwenza zeziphiwo, kodwa zifanele zibekwe ngokwenhlonipho emzimbeni zihambisana ngokuzwana ncamashi nezwi. Uma ngiyongena endaweni futhi ngiqale ukushumayela ngibizele i-altar owesifazane osukuma akhulume ngezilimi, awu ihlaze linjepho kuyinto embana kabi lokho. Lokho kukhombisa ukuthi umelusi wabo akekho ezwini likaNkulunkulu. Kungenjalo bezoyimisa leyo nto, futhi wathi ungakwenzi lokho, niyabo, akukho okumelene nesiphiwo, sisetshenziswa kabi, niyabo. Nezinto eziningi bengingathatha amahora ngakho, niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Lokho yilokhu impela ubuKatolika nobuProtestani, kodwa hlalani ezwini. Qaphelani manje, futhi ngenkathi ebona umbono wahamba wayesemtshela wathi, yenyuka, wathi ngiyakufungisa kaningi kangaki ukuba ukhulume kimi iqiniso, wathi kodwa ngabona u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Wayesethi, ngitshelile, ngitshelile, Kazini kuti kuto tini Nagableti lapa kujalo Aguko agunye ayo ngagusho Waendezi kwa mkulunkulu Aguko agunye ayo ngagwenza Apande kukuti ayilase ngagwitega ito Futi ngitigulo psugu Masota ngotimbe paipeli Nya ulase ngagutega olompeto Ama jingozu mushtanya nezi deziti Isi kwa mkulunkulu aguko luto gulo Nebante kini sile Na oyonke enyito Ulase ngagutega Ekameli kati Yesu Kristo kunye nezi kwa mkulunkulu Ama zulu nomshaba magwe zule Kotwa izu lika nkulunkulu liyo tala kuze kubi pakate ni kenisi kunjali. Manje, wati kubega wenyewe umofuni. Futi kwenze gana, lomfo waena onka majingoza makulu, ele skali simnandi, wahamba hamba ngoba wayeyi, wayeyi togo yebanda. Wahamba hamba futi umshaye satini sanda sake wa mugula. Oh, senya mozo eti, mungane, oi nkotisa, umkingi gondwele. Waya ngapumoya wankulukulu suwa gimi, lapo uya guwe na. Wati, uyazu kuti, mhabo nani, wati nkati na onke, ini skati eskulu ezantlapa, nepati enu, enkulu, jengoba, ya injalo ezantlapa, kukono itetize, ebe yenzega ezulini, neskati esfanayo. Futi njanchela ngikati ama totana ola sego SSS buyeni sezigulube nemelika itata mapazi kwesiki so tumtum nukulu uzibinya na Elvis Presley na wabo ati ubani otanda ususi ukono mshangani uzulini uweze gayo manji wati ukulukulu vulema wastela wate engi vumela ngibuwe pagati ngekati nine skati senu so mkulu uzibinya ukulukulu vumela ngibuwe pagati Zulini, kuti pagati lapo Nibone enyito Watu bone ina Watu aboni banda Kulonga liwa nkulunkulu Nkulunkulu nitezi nga weso gudla Nga weso gungele Kuti wa ukona izi ngelosi nga sesandini Esi sotwa Nga kwe sinye isanda Wase tingekati nibona Izi ngelosi eyoto itezi Nga sesandini esi sotwa Nga kwe sinye Ibanda lonke lese zulini Libutene pezu Wase ti nkulunkulu wati Ubana mizo mtola ukuba Eshe na Oh hey lalelani Ubana emi mtola ukuba Eshe ukuze senyusele uhabi lapo Ukutwalisa izwi Lami elakulu nyongo mprofeti Wami na Chala nezwi mfo wetu Wangataligi ukuti Manga kama pati umtulo Ukuzibinya ukuti Bawushaka ngakanani Ebandeni ukuti Bawushaka ngakanani ebandeni Ukuthi bakwenza kangakanani lokhu lokho noma okunye thala nezwi kunjalo uNkulunkulu yaligcina izwi lakhe sonke isithembiso aphelani kodwa wathi ubale singamthola ukuba ehle na ubale singamthola ukuba ehlele lapho enyuseli wahabi lapha ngoba kufanele kugcwaliseke na wayesethi ngabona umoya wamanga wenyuka wathi akuye mina ngizokwehla Ningene kubo bonke lawa bishopi, lawa profeti, nazo zonke izikungu zombuso, nabo bonke abanye futhi ngizoba phefumulela ukuba a prophet amanga ukuze nibenyusele lapho. Manje abenime kancane, imani selilungele na ukuphefumulelwa. Ukuphefumulela okungabambisani neBhayibheli ukuphefumulela kuyiphutha futhi Branham ngiqinisele kanjani ukuthi siqinisile na sibona ukuqubuka lokhu sibona ukuqubuka lokhu nazo zonke lezi zinto ezifekethisiwe thala nezwi kuphela abefumulela wabili kwawukhona umfo omncane ezimele yedwa wayephefumulelwe nekwa ukhona abakhulela abaprofeti Bishopi abahle futhi ebefulelwe futhi ngamunye ethi ishowe nje inkosi kodwa sathi kanjani ukuthi ubala neqiniso na thala nezwi uMikhaya wayenezwi futhi wayazi ukuthi ububi babufanele buphathwe ngobubi wayazi ukuthi lokho kuzenzisa leyo nkolo yokuzenzisa leyo nto eyayinenqwaba yokuzenza mkhulu noJezebeli oziphende konke nazo zonke lezi ezinye izinto kwakufanele kubhekane nazo ngesandla sikaNkulunkulu ophilayo ngokuba umprofethi izwi likaNkulunkulu lasho njalo wena uthi ngabe umprofethi wayeyizwi likaNkulunkulu na yebo mnumzane ningesabi inkosi sikhulumile endulo koyisa abaprofethi ngabantu abaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ukhulume ngendodana yakhe uKristu Jesu unjalo impela kwakuyizwi kaNkulunkulu babekhona lapho bephefumulelwe bacabanga ukuthi babeqinisile angisho ukuthi babengeqotho babeqotho babengamadoda amakhulu babengesiwo amadoda angafundisiwe babengesiyo nje indoda yasebusuku babengamadoda amakhulu efundiswe ezwini ephefumulelwe kodwa ukuphefumulela kwawo akubambisananga nezwi leBhayibheli ingaleso sizathu uMithaya ayazi ukuthi babe nephutha neBhayibheli lasho ukuthi ngosuku lokugcina abantu bayoba ngabazithandayo ngani ngikona ukutshela ukuthi leyo nto encane bengingatshelwa yiyo ngingumbishophi ngenhloko yokuthi nokuthi ngingumfomkhulu ebandleni elikatolika ngimkhulu kwiMethodist iBaptist noma ngisho kwiPentecostal ngiyinkosi lasesontweni uqonde ukungitshela uvumele leyo ndoda kunjalo uqonde ukungitshela lokhu lokho na iBhayibheli lathi bayoba ngabazithandayo abakhoshayo abazidlayo abahlambalazayo abangalaleli abangabongiyo abangangcwele abangenamusa abangazithibi nabazonda abalungileyo benesimo sokumesaba uNkulunkulu njengoba benza nje kepha amandla akho bewaphika izwi uma bengakhulumi njengalokho akukho kuphila kubo kunjalo benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha bekuphika okwalo labo ke obagwema ngokuba laba yibo ongena izindlu ngezindlu nezincwajana zabo nemikankaso njalo njalo futhi ehola besifazana abasindwa yisono bedukiswa izinkanuko ezinhlobonhlobo befunda njalo kepha bengena kufinyelela eqinisweni ngahlobolweni na uJambre noJane benazo zonke izinhlobo zemfekethiso nakho konke njengoJane noJambre bamelana noMose kanjalo laba bamelana neqiniso abantu abonakala ingqondo abehluleka ezwini bezama ukuthatha izwi kaNkulunkulu bese belihlanekezela kwenye into ekufekethiseni noma inhlangano yezenkolo noma bazakhele igama elikhulu noma bazithathele elinye igama elikhulu laba ngabagwema hlala nezwi kwenzekani na wathi awubona lo moya wamanga wathi nizokwehla ngibaphefumulele ngizobenza baprofeta amanga nalawo madoda ekuthanda kakhulu ukuthokozisa umphakathi oh uNkulunkulu sisize bekuthanda kakhulu ukuthatha lokhu kuba umfundisi obatshwa izindlebe uyofulatheliswa eqinisweni aphambukele ezinganekwaneni njengoba umoya ongcwele wasecwayisa futhi wasitshela ngezinsuku zokugcina ukuthi bayoba njani bekuthanda kakhulu ukuthandwa ngabantu bona uqobo ukuthi omkhulu kakhulu umsakazo ithelevishini enkulu kakhulu noma igama elikhulu kakhulu noma ukuzuza okukhulu kakhulu ebandleni into ethize enkulu kakhulu nokuziphakamisa kwakhe ekuthanda kakhulu ukwenza lokho baze behluleke ukukubhekisisa ezwini kodwa uMikhaya wayebhekisisa izwi wayeneqiniso wayenezwi kaphelani waseke wakusho okwakuzokwenzeka nalo mfo wenyuka wase emshayebusweni wathi waya ngaphi umoya kaNkulunkulu na wathi uzokubona uma usuhlezi emagumbini ngamagumbi ucashile wayesethi wahabi mfakele tilongweni lo mfo valani yonke lemihlangano empeleni asisazifuni lezi zenzo zabagqingeka abangcwele ngapha ungakhathazeki kuyeza Khokela jele bese nimupha isinkwa sosizi namanje usizi futhi uma sengibuya ngokuthokoza ngizobhekana naye ngamanye amazwi ngizomnquma ikhanda uMikhaya mdala emi ezwini kaNkulunkulu ewazi umbono wakhe oh uNkulunkulu azi kahle ukuthi umbono wakhe wawukanye nezwi kaNkulunkulu ncamashi wawungeke wehluleke wathi Uma ubuya nokubuya ngokuthokoza kobe uNkulunkulu akakhulumanga kimi. Amen futhi amen. Oh bantu, ihola selilethi kodwa ngifuna ukusho lokho kuwe mngani wami othandekayo. Unganhlobo lulaleli uhlelo olukutshela ukuthi leli akusilo izwi likaNkulunkulu neqiniso. ungalokothi ulalele noma iziphi izifekethiso esingaveziwe futhi sabikezelwa inkosi uJesu Kristu sizathu yena ngenkathi efika uqobo lwakhe futhi waphilisa abagulayo wakwenza kuphela ukuze izwi ligcwaliseke kuphela ukugcwalisa izwi ubikezele kokubili kwazo zonke izinhlobo zamabandla ezambulweni ngeshumi nesikhombisa wathi abona wesifazane isisebekazi ekhwelisile esikhulu esibomvu esiphezu kwamakhanda ayisikhombisa iVatican iphezu kwamagquma ayisikhombisa ngisanda kusuka lapho nje ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi lathi wayengoyina wezifebe amadodakazi azalwa kuye noma imuphi wesifazane omubi angazala indodakazi enhle kodwa bhekisisane yini isifebe na unondindwa yini labo besifazane abanegama elibi na ngabesilisa ngabesifazane abaphingayo futhi bahlale namanye amadoda engesiyo indoda yabo laba bantu lamabandla azisho ukuthi ayizinceku zikaNkulunkulu nebandla likaNkulunkulu nangena kubekezela futhi enza izinto zezwe ahlobanga ngokomoya avumele ibandla lawo apende abesifazane bagqoka izikhindi futhi abavumele abaphume futhi bagqokiswe kwezwe futhi bangakulahli neze ngokuthi bakugxeke avumele amadoda abheme usikilidi wokuhlalisana nabantu njengobaphuza utshwala awavumele abe namaphathi amancane amakhadi besedlala iphuli endlini engaphansi futhi abe nezindawo zokuvakasha nemidansi ebandleni namasopho amasopho nawo yonke enye into bese efundisa isayensana yezenkolo encane esikhundleni sethu kankulunkulu aphilayo niyazi iqiniso lelo ngokuncane okobungane owenziwe kwaba sasicabane angazi ukuthi yini kukadeveli futhi egameni likajesu kristu ngikuleza ngokugceka ngasothi angothini lwezwi likankulunkulu futhi ngithi sifanele sibe abaphindwe ukubazalwa abaphefumulelwe ngomoya ongcwele abazelwe ngokusha sihamba ekuzithobeni nasebukhoneni bukankulunkulu ukuze senze uhlwithwe ezinsukwini ezizayo phendukani ezintweni zikankulunkulu nina bantu niwe ngamadolo enu wena bandla likankulunkulu ozisho ukuthi uqabule indingilizi yezibusiso zikankulunkulu hlalani nezi likankulunkulu futhi noma yini enye iphambene nalo sukumani igede impela kukho futhi liqhube njalo izinkanyiso zakusihlwa zilapha inkosi uJesu iyeza masinyane singakhothamisa amakhanda ethu okwesikhashana Oh kulosuku olukhulu lolosuku losuku naleyo ncwadi yezincwadi nezincwadi zavulwa na wonke umuntu wehlulelwa ngokwamazwi elalilotshwe encwadini wena ongowami mpofu mngane odukisiwe hayi nonke yebo mngane nani enizame kwaba yize futhi nalwa nomoya njengenyoni nje ngaqaphela izama ukuzishaya ngekhande fasteleni ukuba icishe ukukhanya yenzani na kuphela iziphihliza kuphuma ubuchopho bayo uqobo ukukhanya kwaqhubeka nokukhanya ngelinye ilanga phezulu lapho esithombeni senkululeko phezulu engalweni enkulu izinyoni ezincane kwakulele uyaca zife macala onke ngathi bekwenze njani indoda yathi bekukhona isiphepho izolo ebusuku futhi esiphephweni izinyoni ezincane zandizela ekukhanyeni esikundeni sokusebenzisa ukukhanya kuba ziye ekuphepheni zizame ukushaya zicime ukukhanya ngamaphiko azo amancane futhi zaziphihliza kwaphuma ubuchopho bazo ungazami ukuziphihliza uphuma ubuchopho bakho kuba wenze izwi likaNkulunkulu lisho into elingayisho ungazami ukubambisana nezinhlangano zemiphakathi zalolu suku ngoba uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthando likaNkulunkulu alukho kuwe awuthathi ngani nje ukukhanya kwevangeli bese undizela ekuphepheni lobusuku na oh sivikele uNkulunkulu baba wasezulwini njengabesilisa nabesifazane abahlezi lapha abafana amantombazane abantu abaqonde ephakadeni izakhi imzimba amapetroleum nesakhi imzimba icosmic light kwalelizwe nemisuka yezinto eyishumi nesithupha esakhiwe ngayo emizimbeni yabo ngumphefumulo oyigugu isiqalo ukuqala futhi ngikhuleka kuwe Nkosi ukuba usebenzane manje nje naleyo nhliziyo lowo mphefumulo leyo ndawo ethambile ehlala kuze kube phakade esinikeza kunyakaza kwethu futhi ngiyakhuleka ukuthi uzosindisa sonke isoni esilahlekile kulo busuku bangathi bangaqonda ukuthi izigcobo ezinkulu ezikhomba amamayela esizedlulayo lezibonakaliso ezibaneka macala omabili omgwaqo kungokukhomba kuphela ekubonakaleni masinya olungileyo inkosi uJesu yena oba ngumngane wabo osho ukuphila ukwazi ngokuphila okuphakade futhi singamazi kuphela ngokweBhayibheli hayi ngebandla lethu kodwa ngokuzalwa okusha ngokuzalwa ngokusha futhi baba ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke akukho umuntu oyisidalwa esisazokufa lapha kanye nami uqobo ozothanda ukulahlwa ngokugcekwa noma aye esogweni futhi kungani singavumela into ime endleleni yethu na singayemuke lelani inkohliso zibe izibhakabhaka zigcwele okwangempela na futhi ngenkathi umhlaba usesephathini yawo enkulu yasebhabhiloni bephuza iwayini bephuza kakhulu utshwala edilini abesifazane abagqoke uhafu izancinza njengoba uNebukadnezari ayenazo kukhona umbhalo wesandla onyakaza odongeni ababoni bayasibona siza ophakama ngaphezu komuntu ojwayelekile siyakubona ngoba kulotshwe ezwini akusekho manzi kodwa umlilo ngalesi sikhathi futhi siyawubona umbhalo wesandla odongeni siyabona ukuthi zonke izizwe ziyalahlwa ngokucekwa noNkulunkulu uzothatha ibandla lakhe abazelwe ngokusha ihora liyeza lapho labo abasemuva onyakeni wamaluthela unyaka wamamethodist kwehle njalo ngeminyaka abalala benezinhliziyo eziqinisileyo kuNkulunkulu ngenkathi umbila useyikhasi elincane kuphela nalapho futhi useyintshakaza kodwa kukho konke kanye kanye nalokho kuphela kuyohlanganiswa ndawonye nokuvuka kuyofika bonke labo bayokwenza umzimba umkhulu wenkosi uJesu ukushetsha sekuseduze wena wathi labo abale ngabayo bayophoselwa ebumnyameni obungaphandle bokukhala izinyembezi nokulila nokugedla amazinyo baba uNkulunkulu akukho umuntu obeyofuna ukuba lapho oh siyawukela uNkulunkulu nangazinhliziyo zethu ezidabukileyo amakhanda ethu ebheke ngasothulini lapho owasithatha khona ukuthi uma ulibala siyobuya uNkulunkulu siyawukela njengoba unxusela lezi zithameli ezilindile emva kwalowo mlayezo kulowo busuku ngikhulekela ukuthi uzophaphamisa abantu ekuqondeni kukuma kwabo ebukhoneni bakho. Futhi sizakhothamise amakhanda ethu. Ngabukhona umuntu lapha bangaki njalo kumele nibe baningi. Oqonda ukuthi ukuphila kwakho akukabambisani nezwi likaNkulunkulu. Kade nitika-tika benikholwa uhafu futhi nithathe izwe elincane nokuncane kwalokhu nokuncane kwalokho futhi niyagula futhi senikhathele yikho kulo busuku. Oh, najoyina ibandla iqiniso lelo mhlawumbe anizange angazi. Kodwa phambi kokaNkulunkulu yena esingama ebukhoneni bakhe ngaphambi kwasekuseni kungahle kube khona umcibisholo we-atom obhubhisa yonke lento ekushabalaliseni kungakasi ekuseni khumbulani kusemini Russia manje wathi ababili bayobe besembhedeni ngahle kube sebusuku kwenye indawo uma efika oyedwa uyothathwa omunye ashiywe ngabe wenelisekile enhlizweni yakho ngasohlangothini lwezwi kaNkulunkulu usuze ngokusha ngomoya kaNkulunkulu nesithelo sikamoya silandela impilo yakho nothando ukujabula ukuthula bekezela kulunga ukukholwa ngumnene ukukhuthazela na uyakulandela na uma kungenjalo ungahluza kahle kahle angikubeke ngaleyo ndlela ngokuphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu futhi uyakuvuma ukuthi usephutheni uthi uNkulunkulu ngihawukele futhi ungisize ukuba ngibe lohlobo lomKristu obungafisa ngibe yilo ngokungipha umoya ongcwele futhi ungivumele ngiphile impilo yokumesaba uNkulunkulu ungasiphakamisa nje isandla sakho kuNkulunkulu uNkulunkulu akubusise ngamunye eziningi izandla eziningi ziphakeme manje ngaba bakhona abanye abangathanda ukuphakamisa isandla sakho ongenza ngaleso sika ongenza ngaleso sikhathi na ungasiphakamisa isandla sakho na abesifazane uNkulunkulu anibusise abesilisa abesifazane ngabe ngempela uNkulunkulu akubusise nenikazi uNkulunkulu akubusise nenikazi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise mfanyana Niyakuqonda yini lokho indaba enzima yalokhu na awuze bandleni kuba uzoza umlayezo nje noma ukubona isithunywa mqonde ukusho njalo uza ukuzoza umlayezo nomlayezo umoya ongcwele uthatha izwi likaNkulunkulu futhi ulinika wena manje nithini ngakho na mhlawumbe kuseni isikhathi siyobe sesedlule kakhulu uyavuma yini ebukhaneni bukaNkulunkulu ukuphamisa isandla sakho wena ongakakwenzi okwamanje futhi uthi uNkulunkulu ngihawukele ngifuna umoya wakho kimi na ngokuba uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise emuva lapho uNkulunkulu akubusise unawe nawe nawe yebo uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mnumzane Ungavuma ukuba uthi uNkulunkulu ngehlele endlini yombumbi ngiyakhula ngikhathele bengifuna njalo impilo ehlukaniselwe futhi kulobusuku ngehlele endlini yombumbi ukubeka inhliziyo yami phansi bese ngithi uNkulunkulu ibhidlize yonke bese unginika inhliziyo entsha umoya omusha bese ufaka umoya wakho maphakathi nayo bese uvumela impilo yami ihambisane ngqo ngokwezwi lakho Ngeze ngibe uMikhaya walolu suku ukuze ngime kuisho kanje inkosi mbono wami nempilo yami ukuthi ngiphila phambi kwakho hayi mina kodwa moya okimi uphila impilo edingwa iBhayibheli leyo ndlela engifuna kuba yiyo oNkulunkulu nasihawu sakho ngenze kanjalo omunye manje ungakasiphakamisi isandla sakho Ungakwenza manje uNkulunkulu akubusise ninikazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ninikazi uNkulunkulu akubusise Salani nje nithule ngempela nisakhuleka onke amakhanda ekhotheme onke amehlo evaliwe wonke umuntu ekhuleka kancane nje kamnandi kwemukeleni manje ukuguqulwa okusheshayo akukho lutho okomhlaba okunganyakazi okungema yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo zivalele noNkulunkulu manje Nawamba uhambo lwethu siluphelile oh uma kuNkulunkulu buqotho elihle nelikhazimulayo ikhala lakho enkazimulweni mphefumulo wakho owethabile uyolibona manje kufanele wenzeni na
Hold to God's unchanging
Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo, lelo yizwi lakhe. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo, yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo, ulapho impela ngakuwe. Ngibuka emumva ngaphesheya kwezithameli manje, endodeni encane ethandekayo eyatshela isithandwa sayo ukuthi sihambe kahle ngelinye ilanga okwesikhashana nje, futhi nomunye ehlezi lapha ndawo thize ewatshela isithandwa sayo ukuthi sihambe kahle nje okwesikhashana, lapho bephuma babe bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Abayeni babo abathandekayo balapha kulo busuku bebambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo ukwazi ukuthi bayobuye babonane nezithandwa futhi. Oh, bekuyoba njani ukuba babe ngenakho lokho na? Oh, yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela isandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Baba wethu wasezulwini, njengoba umusic kamnandi ushaya amanothi, nalona ngumlayezo umshumayeli, umoya ongcwele ushumayela kithi manje ngomusic, usitshela ukuthi asenzeni ngomlayezo kulo busuku nje. Bambelelani ezwini likaNkulunkulu lingaguqukiyo. Kodlula amazulu nomhlaba futhi aguquke, kodwa izwi lami alisoze ladlula, ngeke laguquka. Yizwi kaNkulunkulu ongaguqukilekiyo, yizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami, kwasho umhubi ukuthi angizukuwona kuwe. Kube khona izandla ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu eziphakamile kulo busuku baba. Abesikazi nabesifazane, ulizwile izwi lakho, ukukholwa kuvela ngokuzwa. Benze lesi esisodwa isinqumo esenele konke, ukuthi ngosizo lwakho nomusa wakho kusukela kuleli hora kuqhubeke bazokukhonza. Manje ungeke yini kamnandi baba, wehlele enhliziyweni yabo na? Faka umoya wakho emoyeni wabo omusha. Udingeke ukuba ubaphe umoya omusha. Kungenjalo bebengeke babambe isandla sabo, bebengeke bakufise, kodwa behlele endlini yombumbi futhi bavumele wena uguqule amadlingozi abo nemibono yabo. Futhi manje enhliziyweni yabo kade bethambile, futhi wena wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Bebengeke baziphakamise izandla zabo kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke, ngaphandle uma ubatshelile ukuba bakwenze. Bakwenze ngoba wena ukhulume kubo, futhi uNkulunkulu ebanika uKristu njengesipho sothando, banikele ngenhliziyo yabo. Futhi singalizwa iphimbo lakho elikhulu lithi, ozwa izwi lami, hayi ibandla lakho. Ibandla lakho linezwi lakho futhi aliphambene nezwi lakho. Kodwa ozwa izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade, futhi akayi kwahlulelweni, ngepho phumile ekufeni wangena ekuphileni. Babusise baba, babe nempilo ende enokuphila okuphakade, bese ubavusa ngomuhla wokuphela njengoba wethembisile, futhi kwangathi lena kungaba inkonzo enkulu yokuzinikela lapho abangcwele bakaNkulunkulu ophilayo bewothokoza futhi bahlunyelelwe. Kwangathi bagulayo bonke uma ekhona okhona, kwangathi bangaphiliswa, kwangathi umoya wakho ungabonakaliswa nguKristu inkosi yethu. Manje amakhanda ethu ephakeme umzuzwana nje, angazi wena uphakamise isandla sakho ngikholwa ukuthi ukwemukele okushiloyo kodwa futhi ngikholwa ukuthi ubuqotho futhi ngikuthatha ezwini likaNkulunkulu eliyiqiniso manje munye kuphela umbuzo kuphi ubukusho ngempela lokho na uma ubukusho bekunguNkulunkulu engongotha enhlizweni yakho kunjalo manje uma ubukusho ngempela lokho khona ke okudala kwedlulile uNkulunkulu washo njalo ngeke kwaguquka uJesu wathi ozwa amazwi amakholo ngongithumileyo unokuphila okuphakade ngicabanga ukuthi uma ngempela kwenzekile enhlizweni yakho ukuthi uzozizwa ungothokozayo ngokwenele kuNkulunkulu ukuthi uzothanda ukwenyukela e-altare lakhe lapha futhi uguqe phansi bese umbonga ngalokho akwenzele khona futhi ngenkathi udadewethu eqhubeka neculo elifanayo ngithanda ukuba bonke labo abaphakamise isandla sabo kanye nalabo abangazange abafisa ukuthi bafanele abenyuke futhi asiguqe futhi sinikeze izwi lokubonga kusomandla ngalokho asenzele khona lokho kufakazisa ukuthi beniqotho Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo nxa uhambo lwethu siliphelile uma uNkulunkulu kuNkulunkulu buqotho elihle nelikhazimula ekhala akho enkazimulweni umphefumulo wakho owethabile uyolibona bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo yakha amathemba akho ezintweni zaphakade bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo edlula manje angazi sinabelusi abaningi nabavangeli lapha kulo busuku abathanda ukubona imiphefumulo isembusweni kaNkulunkulu angazi abazalwane uma ni woza lapha melusi futhi angazi noma abazalwane bangayithatha yini indawo yabo khona ngapha lapha sizokwenzela laba bantu abathandekayo umkhuleko niyazi ukuthini ngokwezwi ngilinika isivivinyo sokuhlolwa baphakamise izandla zabo ukuthi bebezolemukela izwi likaNkulunkulu laphakade kulobusuku futhi bakholwe futhi ngithe manje sikhulekile manje bukani ukuthi uJesu wathini Asikuthathe sikuyise ezweni manje sinencwaba yokufekethiswayo kodwa asikuthathe sikuyise ezweni uJesu wathi wozwa izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade akayi wahlelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni uNkulunkulu washo njalo lokho kuqeda konke inguna phakade
No man said Jesus can come to me except my father draws
Akakho kwasho uJesu Ongeza kimi uma baba wami engamdonsi nakho konke lokho ubaba angiphe khona kuyoza kimi Agakho lahlekile odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade mina ngiyakumvusa ngomuhle kuphela Oh kumangalisa kanjani ukubuka kuleli altar lapho umphefumulo owodwa ubiza inani elingamazwe ayizinkulungwane ezishumi Abezele khona neze ukuzojoyina ibanda beza ngoba bayilunga lomzimba kaKristu beza lapho kuzobonga nokukhuleka futhi ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzobagcoba futhi ugcwalise zonke izinhliziyo phansi naphezulu kweli altar kulobusuku ngolokuthula nokumnandi umoya othobile ozothela izithelo zokulunga kwa Kristu inqobo nje uma kusekhona umphefumulo wokuphefumula emzimbeni wabo futhi baye ekhaya enkazimulweni abavangeli nabelosi bangeza bese bema bazungeze kanye nathi sisenza umkhuleko umani thanda wonke umuntu akunandaba ukuzihlanganisa kwenu namabandla lokho akuhlanganise lutho nakho sifuna nje ukuba nize sibe macala onke ngo abantu Ngedlula yebo ngiye lokho makube injongo enhliziyo yakho ngizokhokha intengo amanye amaKristu ayikhokhayo ngizothatha indlela njengomikhaya nabayincosana abadelekile benkosi ngiqale ukungena noJesu futhi ngedlula oh ngiyedlula yebo ngiye ngizokhokha intengo amanye amaKristu ayikhokhayo ngizothatha indlela nabayincosana abadelekile benkosi ngiqale ukungena noJesu futhi ngedlula ngabe usekhona omunye ongathanda ukuthatha indawo na unamahloni ngami phambi kwababa wami noma phambi kwabantu ngiyoba namahloni ngawe ekuseni phambi kwezingelosi ngabe unamahloni phambi kwalezi zithamele ezincane kulobusuku ukuthatha isinqumo sakho na unamahloni na oyongivuma phambi kwabantu lo ngiyomvuma phambi kukababa wami Ngizothatha indlela Nkosi ngiyedlula ngiqale ukungena noJesu futhi ngiyedlula yibani semkhulekweni nje wonke umuntu besabonga kuNkulunkulu ngokuxolelwa kwesono sabo Oh uNkulunkulu baba nomhlengi wesintu baba bezile kulobusuku bevuma ukuthi kade bengabekiwe ngokweneleyo emzimbeni kaKristu futhi bayeza kulobusuku ukuthatha indawo eyiyona yona yabo ngokuqondisa kwesandla sikaNkulunkulu nezwi futhi siyakhuleka manje ukuthi uzobabeka endaweni eyiyona yona embusweni noma ikuphi lapho bezosebenza khona futhi kwangathi ibona nganhliziyo yonye kulobusuku bangakholwa ezwini lakho elingcwele futhi kwangathi wena ngomoya ongcwele ungakhuluma kuwo futhi kwangathi nje ngokuphefumulelwa baholelwe endaweni eyiyona yona emzimbeni kaKristu lapho obabizele khona Oh uNkulunkulu sikubonga kanjani ngalokhu lokhu kuhle kakhulu ebusweni bakho ukuthukumisa inhliziyo yethu ukubona besilisa nabesifazane abazoguqa ukuzithoba ealtare futhi bavume amaphutha abo futhi banxusele umusa bathathe ubedlulise Nkosi izinceku zakho ezigcotshiweyo abefundisi bezwi bame eduze kwalaba bantu nami ngimi lapha eduze kwaleli deski elicwebile Lona ngumzuzwana wesimangaliso. Izingelosi zikaNkulunkulu igqumeke ikamlazo. Ngasohlangothini lwalendawo kulobusuku ngokuba kulotshiwe ezwini. Izingelosi zikaNkulunkulu ziyamisa nxa zonke kubo abamesabayo. Futhi ezweni elikhulu elingabonakali manje lisizungezile lishukumisa amadlingozi ethu kuba siphenduke nokuletha ububi phambi kwamehlo ethu ukuthi senze iphutha. Ngezinhliziyo ezijabukile sinikela izindlela zethu ezimbi kusi futhi sicela isihawu sobuNkulunkulu futhi kwangathi umongcwele osethembise isihawu siphe yilowo nalowo wethu njengoba sinxusa ngokuzithoba futhi sicela uNkulunkulu ukugcwalisa izwi lakhe nokubumba izimpilo zethu nesimilo sethu ukuba sifithe ezwini lakhe. Sicela egameni likaKristu.